Hey, artist Obarobi, when you beat again. Jamani, moyo wangu watamani kuwa nawe. Jamani, macho yangu yatamani kuona wewe. Jamani, moyo wangu watamani kuwa nawe. Jamani, macho yangu yatamani kuona wewe. Wanipimilia, hivyo umbika wanivutilia. Hey, hey, na kuchungulia, napo kuita wanirembulia. Hey, hey, wanipimilia, hivyo umbika wanivutilia. Hey, na kuchungulia, napo kuita wanirembulia. Ah. Tizama macho yangu, nachotaka soma. Ni ukupe moyo wangu, na vingine sina. Uwe wangu niwe wako, nitafurahia. Nikikuona na yule, moyo ninalia. Hey, nalia, 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 nalia. Jamani, moyo wangu watamani kuwa nawe. Jamani, macho yangu yatamani kuona wewe. Jamani, moyo wangu watamani kuwa nawe. Jamani, macho yangu yatamani kuona wewe. Wanipimilia, hivyo umbika wanivutilia. Hey, hey, na kuchungulia, hapo kuita wanirembulia. Hey, hey, wanipimilia, hivyo umbika wanivutilia. Hey, na kuchungulia, napo kuita wanirembulia. Ah. Milima mamili, wewe ndiwe nasema nawe. Amua sasa amua, nachopenda nikawe nawe. Kweli we mukali, wanipa shida natembea. Usiku silali, mchana kutwa nasinzia. Niko single, nikaringe nawe. Ninatanga, nambio niweke wasi. Moyo wangu watamani kuwa nawe. Jamani, macho yangu yatamani kuona wewe. Jamani, moyo wangu watamani kuwa nawe. Jamani, macho yangu yatamani kuona wewe. Wanipimilia, hivyo umbika wanivutilia. Hey, hey, na kuchungulia, napo kuita wanirembulia. Hey, hey, wanipimilia, hivyo umbika wanivutilia. Hey, na kuchungulia, napo kuita wanirembulia. Ah. Jamani, moyo wangu watamani kuwa nawe. Jamani, macho yangu yatamani kuona wewe. Jamani, moyo wangu watamani kuwa nawe. Jamani, macho yangu yatamani kuona wewe. Wanipimilia, hivyo umbika wanivutilia. Hey, hey, na kuchungulia, napo kuita wanirembulia. Hey, hey, wanipimilia, hivyo umbika wanivutilia. Hey, na kuchungulia, napo kuita wanirembulia.